mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabara mukije mwese aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga cyo kuwa kane aho twibanda kubirebana n'imibereho myiza y'abaturage n'ibyerekeye uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi turavuga ku matora y'abadepite yitegurwa mu Rwanda. Turashingira ku mibereho myiza y'abaturage duhereye ku iterambere ry'icyaro. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda ku mirongo migufi short waves mu Burundi mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mutwumvira kuri metero 25 metero 31 no kuri metero 41 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mudukurikira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Ku biganiro byacu byo ku mugoroba mutwumvira kuri metero 19 na metero 25. Nkuko nani babwiye rero mu mwanya w'ikiganiro muri isanga, ejo kwa gatatu Komisiyo y'Igihugu y'u Rwanda ishinzwe amatora yasoje ibikorwa byari bimaze ibyumweru hafi bibiri byo kwakira kandidatire z'abifuza kuzinjira mu nteko ishinga amategeko. Umubare munini wabitabiriye igikorwa nuwatanzwe n'amashyaka yemewe mu Rwanda, naho umubare muto wabitabiriye gutanga kandidatire zabo wari uw'abakandida bigenga. Amakuru aturutse muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora agaragaza ko ubwo harasigaye umunsi umwe gusa ngo igikorwa cyo kwakira kandidatire z'abifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko kirangire, abagore 88 aribo bari bamaze kwiyandikisha nk'abifuza kuzahagararira bagenzi babo mu nteko, naho abazahagararira urubyiruko bari bamaze kuba 14, mu gihe amashyaka ya politiki 5 ariyo yari amaze gutanga abazahagararira. Abafite ubumuga bari bamaze kuba 4, mu gihe abigenga aribo bari bakiri ku mubare muto bari 2 gusa. Iyi gahunda yo gutanga kandidature yatangijwe ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 7 yasojwe rero ejo kwa gatatu ku itariki 25 z'ukwezi kwa 7. Abakandida bemewe bazatangazwa ku itariki ya 30 z'uko kwezi. Tariki 13 y'ukwezi kwa 8 kuzageza ku ya mbere y'9 hazabaho ibikorwa byo kwiyamamaza. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abadepite 80 harimo 53 baturuka mu mitwe ya politiki, 24 bahagarariye abagore, 2 bahagarariye urubyiruko, n'umwe uhagarariye abafite ubumuga. Nk'uko rero ingengabihe ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora y'u Rwanda ibiteganya, amatora y'abadepite azaba mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 2 ku Banyarwanda baba mu mahanga, ya 3 ku bari mu gihugu, n'itariki ya 4 ku myanya y'abagore, urubyiruko n'abafite ubumuga. Abadepite rero bafite ruhare ki mu iterambere cyane cyane iry'icyaro no mu mibereho y'abaturage. Umugore se afite akahe karusho muri iryo terambere? Nibyo tuza kwibandaho muri kiganiro muri isanga. Twatumiye umwe mu bagore batanze kandidatire zabo kugira ngo azahagararire abandi mu myanya yagenewe abagore bashaka kwiyamamariza kuba abadepite. Uretse rero guhagararira abagore, Lydia Mutuyimana natorwa azanahagararira abanyarwanda muri rusange. Cyakora mbere yo kubigeraho hazabanza ahatanire umwe mu myanya itandatu yagenewe abagore baziyamamariza kuba abadepite mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Nabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu Lidia Mutuyimana urahura komeye ikazwe ku Ijwi ry'Amerika.
Muraho murakomeye.
Turaho neza rwose. Ngushimiye umwanya uhaye Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo.
Murakoze
nawe. Lidia, urifuza kuzahagararira abagore bo mu ntara y'amajyepfo mu myanya itandatu bagenewe. Mbere na mbere rero igitekerezo cyakujemo gute, ni iki cyaguhaye ingufu zo kwiyemeza gufata intambwe yerekeza ku ntego yo kuzaba umwe mu ntumwa za rubanda zahagarariye abagore?
Murakoze cyane. Nk'uko rero mu gihugu cy'u Rwanda abashimangira ihame ry'uburinganire n'iterambere ry'umugore, ugendeye kuri ayo mahirwe ahari mu Rwanda, cyane yuko nkiri na mutoya mfite imbaraga n'igihe kirekire cyo gukorera igihugu, numva ayo mahirwe ntayacikanwa.
Uracyari mutoya, sinzi niba umuntu yakubaza imyaka ufite, ariko urubatse, ufite abana cyangwa uracyari ingaragu? Niba atari ibanga.
Nta banga rihari, ndacyari ingaragu, mfite imyaka 32.
Uracyari muto koko, ufite igihe cyo gukorera rubanda ukabateza imbere. None se ibyo uteganya kuzibandaho mu guteza imbere akarere k'icyaro, cyane cyane ko ari huri aho utuye, by'umwihariko ku birebana tuvuge turebye nk'abagore n'abakobwa, ni iki kugira ngo nyine ubwo buringanire iryo terambere ribashe kugera kuri bose ariko riturutse kandi mu rugo nk'uko umugore ari we mutima w'urugo?
Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, ngira umunsi natekerezaga gutanga kandidatire yanjye, nk'uko mwabivuze mu kiganiro, yuko urutonde rw'agateganyo rw'abatanga kandidatire zatangazwa kuri 30 z'ukwa karindwi, hanyuma urutonde ntakuka rugatangazwa kuri 6 z'ukwa munani. Ubwo nanjye ndi mu bagore bagize ubushake bwo gutanga kandidatire kugira ngo nzagire uruhare runini mu guteza imbere ubuzima, uburezi n'umuryango by'umwihariko, kugira ngo iterambere ryihute, cyane yuko abagore mu Rwanda nibo mubare munini.
None se ibikorwa uvuze byo guteza imbere uburezi n'ibyo bindi uvuze, ni ibintu bisanzwe bikorwa? Akarusho watubwira wowe uzabuzanye ugeranije n'abakubanjirije na kanya?
Murakoze cyane. Nk'uko mu Rwanda rero dukorera hamwe kandi tugendera mu cyerekezo kimwe cy'igihugu, ibijyanye n'umuryango se cyangwa no kwita cyane cyane ku buzima bw'abagore, abakobwa ndetse n'ubw'abanyarwanda muri rusange, nk'uko hari amahirwe yagenewe abagore, tubona yuko hari amahirwe menshi umugore akaba yakwegerezwa ibigo by'imari, ashishikarizwa gukora imirimo imishinga iciriritse, akaba yahabwa inguzanyo kugira ngo yishyure mu bukene no kugira ngo agume mu bwigunge, cyangwa se atege amaboko umugabo we, se yumva yuko ari umuntu uri aho ngaho gusa ugomba kubyara gusa, akumva yuko we nta kintu yakwimarira. Ubwo rero numva ibintu byihutirwa cyane ni ugushishikariza ba bagore cyane cyane ndetse n'abakobwa kumva ko bagomba guharanira kwihesha agaciro no kwigira, cyane ko bari mu gihugu kibaha uburenganzira bwo gukora bakiteza imbere, bagateza n'imbere igihugu muri rusange.
Turebye mu buryo bufatika, ni hehe urebye nk'ahantu uherereye mu cyaro aho ubona hakwiye gushyirwa ingufu nyine mu guteza imbere umugore cyane cyane uwo mu cyaro? Hari abasanga iyo umugore ateye imbere n'urugo rwose rutera imbere n'igihugu kikaboneraho. Ni hehe ubona hakwiye gushyirwa ingufu ugereranije n'ibyo ubona?
Murakoze cyane. Turekeje ahantu by'umwihariko abagore bageze, ubageze ku ntambwe yo kugira ngo bibumbire mu matsinda ndetse azigama, ariko ku rwego bagezeho abenshi bo mu cyaro ni ukuzigama bakarasa ku ntego mu gihe cy'umwaka, hanyuma amafaranga bakayagabana. Mbona rero imbaraga zindi zigomba gushyirwamo ni ugutera intambwe yo kugira ngo noneho bizigamire, ariko bagamije ishoramari rirambye, bakavuga bati wenda twizigamiye amafaranga nibyo twayagamye tukayakoresha ibyo dukeneye mu gihe runaka, ariko hari ukuntu twateye indi ntambwe tukizigamira amafaranga tukazakora uruganda ku buryo ruzajya rutubyarira inyungu runaka. Nko mu cyaro muzi yuko hakunda gukorwa ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, hari aho tubona hari imirire mibi, ariko ba bagore bagize igitekerezo cyo kuvuga tuti bagiye gukora amapepiniyeri cyangwa se gukora umushinga wo guhinga imbuto. Imbuto zikaba zihari nyinshi ndetse no mu gihe cy'izuba, wenda nk'amatunda yayandi arandaranda tubona yuko ikiro ubungubu kigeze kuri hagati ya 170 na 180. Icyo gihe umugore yashobora kwiteza imbere akabona amafaranga yo kugura mituweli n'ibindi, kandi agateza n'imbere icyaro arimo.
Ariko ibyo ngibyo uvuga sinzi aho bageze batera nk'ayo matunda uduhayeho urugero, ariko ibijyanye no kwigishwa gukora karima k'igikoni, kushakisha uburyo babona igaburo ryuzuye cyangwa se riboneye ku muryango, ibyo byose bakunze kubyigishwa no mu kagoroba k'ababyeyi. Ikintu gishyashya kizaba muzaba muzanye mwebwe ni iki?
Ikintu gishaka rero ntabwo umuhanda yavuga ngo ni igishaka, ahubwo ni ugusigasira ibyagezweho no gukomeza mu iterambere. Umuhanda w'abagore ni ukuvuga ngo niyo bamwe n'abamwe hari aho byageze bakaba bariteje imbere, ariko hirya mu cyaro hari abandi bagomba gutera intambwe bakigira ku bagore bagenzi babo. Abandi nabo rero ni ukubegera cyane, ko wenda n'ahantu n'abandi benshi duhura nabo ukabona ibibazo bafite harimo abakitinya, ariko nubwo atari benshi bakazamuka. None ikindi kintu kiziba numva cyashyirwamo imbaraga ni ukubakangurira bagatinyuka ibijyanye no kuboneza urubyaro, kuko ikigaragara ni uko imiryango myinshi nk'umugore ukunda kubyara abana 4-5 bangahe ahera muri urwo ntabashe kwiteza imbere.
Urebye se gatoya ukareba muri rusange, turetse abagore, urebye muri rusange mu karere k'icyaro, ahandi ubona hashyirwamo ingufu kugira ngo icyaro kibashe kuzamuka ni hehe?
Kugira ngo rero icyaro kibashe kuzamuka ni uko nta muntu n'umwe wakagombye kuba asigara inyuma muri tekinoloji, ni ukugendana n'igihe. Tekinoloji birimo irihuta mu Rwanda ndetse n'ikoranabuhanga nk'urugero rufatika mu buhinzi ubu tugeze muri gahunda yo gukoresha smart intungane mu buhinzi, noneho muri mituweli turimo gukoresha ikoranabuhanga. Ubwo rero mu cyaro mu mujyi ho tumaze kubona ko bateye imbere ikoranabuhanga na tekinoloji byihuta, mu cyaro naho bakagombye kubona yuko atari ibintu bishyashya, ahubwo bagahita biyadabwa cyangwa se bagahita bisanisha n'iryo terambere.
Iterambere akenshi rijyana n'umuriro w'amashanyarazi, ari washaka gukoresha telefone, washaka gukoresha mudasobwa n'ibindi byose cyangwa se amamashini yandi y'iterambere, byose bisaba umuriro w'amashanyarazi. Aho ngaho warahageze uhagije cyangwa naho ni ikintu mushobora gutekerezaho?
Murakoze cyane. Nk'uko twakomeje tubivuga ni ugusigasira ibyagezweho, ntabwo hose urahagera, ariko tugereranyije n'ibindi bihugu by'abaturage mu Rwanda ntabwo twavuga ko tudafite umuriro. Aho uri rero ahubwo numva ibyakagombye gushyirwamo imbaraga ni ukugira ngo wa muriro watwegereye tubashe kuwubyaza umusaruro. Nahoze ndaruka cyane ku mbuto, niba dufite ibizamirwe tukabona wa muriro, kuki tutashaka twata imashini dukora ji kibere cyangwa se
umutobe w'imbuto?
Umugore akaba yawuha umuryango we cyangwa se akaba yakora nk'ubucuruzi akiteza imbere, kuko ni n'agace yaba azanye aho ngaho mu cyaro akabasha kwiteza imbere agafasha n'abaturanyi.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turakomeza ikiganiro muri Isanga, duha umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'iterambere ry'icyaro rigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage tuganira n'umwe wifuza kuzaba umwe nyine mu ntumwa za rubanda hagarariye abagore mu majyepfo y'u Rwanda ni Lydia Mutuyimana. Nagira ngo noneho muri aka kanya twakire umukunzi w'ijwi rya Amerika hagire igitekerezo cyangwa se ikibazo atanga. Vincent uranyumva?
Zajeni
wiri urakomeye?
Ndakomenda.
Kurahagana hehe?
Nkuko bisanzwe ubu mpagaze mu ntara y'amajyepfo. Ndamukiriza umutumire.
Arakumva rwose.
Okay.
Yee, hari ikibazo wifuza kumubaza cyangwa igitekerezo ushaka gutanga?
Ni ikibazo namubaza kandi ifite n'igitekerezo. Ntabwo yatubwiye neza akarere nyirizi navukamo. Ariko njyewe nyiri mvuka mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Gisagara. Mu murenge wa Kigembe hasi neza na karere gahana urubibi n'Uburundi. Nagira ngo mukuza kunsubiza ze gutangira ambwira neza ahantu avuka nimba ari umurenge w'umujyi cyangwa se mu cyaro. Akenshi dukunda guhura n'ibibazo twebwe iyo igihe turangije gutora ugasanga abadepite ibyo batwemereye nta n'umwe twongeye kubona nk'abantu tuba tuvuka mu cyaro. Nk'ubu ngubu mu karere kacu kabisa mwibanze kuba gode ariko ngendagira ngo ntange ikibazo nyirizina mubaza nti ese nk'igihe yazasohoka ku rutonde rw'abiyamamariza uwo mwanya wenda hari kazamanuka hano mu byari wacu tukaba twahana ibitekerezo nyakuri abaye afashe icyo kibanza neza arabona nko mu ntara y'amajyepfo kabisa twebwe akarere ka Gisagara twarimo tubona iterambere ariko nashoboye kuhagera nko mu mirenge itatu nka Kigembe hasi na Nyanza n'imirenge yononekaye cyane imvura nta mateme dufite kandi iyo byageze igihe cy'amatora tubona abayobozi nk'abo ngabo baza batwemerera ibintu ariko igihe cyamara kurangira ntikongeye kubabona. Ese yaba afite gahunda ki ku buryo ashoboye gusohoka kuri urwo rutonde ku buryo yashyiramo imbaraga? Akarere kacu nta kaburimbo kagira aribwo ngira ngo nanasabe nyakubahwa ayoboye akarere kacu Rutabura Ingoga Jerome n'umuntu w'umugabo cyane kugira ngo azashobore kutugezaho iryo terambere akarere kacu nta kaburimbo kagira. Afite gahunda ki ku buryo yaduteza imbere? Nicyo kibazo numva agashaka kumubaza.
Vincent urakoze cyane ukuba hafi niba akeneye kugira icyo akubaza bwo nawe yakubaze. Nk'uko bivuga uravuga uti mwibanze ku bagore twibanze ku bagore kubera ko ashaka kuzahagararira abagore ariko nanone mu gihe ahagarariye abagore azabahagarariye na rubanda muri rusange. Utwihanganire kuba navuze abagore nuko abagore nk'uko bizi ni umutima w'urugo. Iterambere iyo rihereye mu rugo rigenda rigera no mu karere kose n'igihugu kigatera imbere. Ubwo rero ntabwo tuvuga gusa ku bagore, turavuga ku byerekeranye n'iterambere muri rusange. Nagira ngo ubwo muhe umwanya agusubize ikibazo cyawe n'igitekerezo utanze.
Okay, murakoze.
Murakoze cyane. Ikibazo yarambajije cya mbere yarambajije akarere mvukamo mu karere ka Ruhango umurenge wa Byimana ariko nkorera mu murenge wa Kinyinya. Urumva henshi mu cyaro naho ngaho kandi narahageze. Ntekereza ko uturere twinshi two mu majyepfo n'ubwo nifuza kuzahagararira abanyarwanda muri rusange ningira amahirwe ngasohoka kuri lisite y'itora kuri lisite y'abakandida. Noneho ikindi yarabajije, abanyarwanda benshi bakunda kukibaza igihe cy'amatora ati abadepite baza bemeye abashaka kuba abadepite bemerera abantu ibintu. Mu by'ukuri ntabwo umudepite ari gukora ibi, naho ugakora ubuvugizi, akora ubuvugizi n'ubukangurambaga. Ubwo buvugizi rero ntabwo yabukora ategereye abahagarariye, ni ukuvuga ngo ya majwi iyo umuntu agize amahirwe bakamutora akajya hariya mu nteko ishingamategeko guhagararira abanyarwanda, aba afite inshingano yo kwegera ba bandi ahagarariye kuko ntabwo yakora ubuvugizi bw'ibibazo atazi. nyakuba president wa Republika niwe uherutse kubitangamo ubugororangingo aravuga ati abantu nibasohoke mu biro bivuze yuko rani bahari amakosa yabayeho mu gihe cyashize ubu ngubu dufite icyizere cy'uko bitazongera kubaho abantu bagomba kwegera abo bahagarariye bakabakorera ubuvugizi bamenye ibibazo bihari ayo mateme kaburimbo ni iki ni ukuvuga ngo abadepite ubundi inshingano zabo hatorwa amategeko ajye agomba kugenderwaho kugira ngo imibereho myiza y'abaturage igende neza noneho bagashyiraho n'ingengo y'imari muri buri karere habarimo ingengo y'imari rero harimo n'ayo mateme ingengo y'imari yamaze kwemezwa abadepite habamo icyo bita paki bakurikirana uko ryakoreshwa ya ngengo y'imari yakoreshejwe ari naho tuza kubona ya mateme hari igihe adakorwa wenda bitewe n'impamvu zimwe na zimwe cyangwa se amakosa yakorwa abadepite bafite ubushobozi n'ububasha bwo gukurikirana bakamenya impamvu kuko ya mateme atagehariya kuko gahunda nyakubahwa perezida wa repubulika ni uko abanyarwanda bagomba kugira imihanda myiza amashanyarazi amazi meza abantu bagatura neza bakamurikwa neza bakagira n'umutekano.
Vincent uracyari ku murongo wa telefone? Vincent wasobanukiwe neza cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza?
Icyo nagira ngo nongereho mu by'ukuri nyine tubabona igihe cy'amatora ariko ndibaza yuko ibintu bigiye kuzajya mu buryo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ajya bibasaba kugira ngo bashobore kumanuka iwacu turaheruka ku mafoto tubabona nta kindi gihe tujye tubona baje gukorana amanama natwe ariko icyo nagira ngo ntange ubuvugizi kabisa mu mirenge itatu igize nk'akarere ka Gisagara kigende dufite amaterasi y'indinganire ariko iyo ugiye usanga nta mihanda dufite ariko mperaho saba ubukangurambaga kabisa ku bayobozi baba banyumva kugira ngo bagire icyo bakora tubone natwe imihanda myiza kabisa. Murakoze.
Urakoze cyane Vincent. Didier ubwo wabyumvise rero nugira amahirwe yo kujya ku guhagararira abadamu uzasanga abantu mu byaro ubagereho urebe uko bamerewe ntibizahagararira mu matora.
Okay, ningira amahirwe rwose nsezerana yuko nzafatanya n'abandi kandi numva ko niwo murongo ubungu bw'igihugu gifite nta mpamvu yo kwicara ngo umuntu yumve ngo yabaye depite yabaye umuntu ukomeye oya ni ukwegera wa muturage wamuhaye icyizere akamutora akamuha ijwi rye akishyura iryo jwi rye.
Ntihagire uwumva ngo si ukwiyamamaza ubu ni ukuganira gusa ku byerekeranye n'ibikorwa by'iterambere umudepite yaba agomba kugeza ku bo ahagarariye. Reka noneho twakire Nsengayire. Nsengayire uranyumva?
Neza, murakoze cyane.
Ye, urahagana hehe?
Ndi Kigali Gikondo.
Umeze mute aho ngaho Gikondo?
Tumeze neza, izuba rirava nta kibazo.
Niko nuko. Hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo ufite iwe umutumire.
Duhuriza uwo nguwo ushaka kuzatubera umudepite kazi.
Ni Lydia Mutuyimana.
Mutimana Lidia. Munturire cyane rwose.
Arakumva.
Ngero nta byinshi ndamubaza. Ahubwo ndabizi hari abanyarwanda twese tukunda ijwi rya Amerika kandi turaryumva cyane. Ibibazo byinshi byinshi tuba tubizi. Matora mu Rwanda twihariye ubudasa mu matora dutora neza tuguhitamo cyane. Hari imvugo twe tumaranye iminsi yitwa ubudasa, twe twihariye ubudasa mu matora. Ahubwo ikintu mbona abadepite bakwiye kwitondera ni ibintu byo kumva umuturage burya twe turavunika avunika amutora yaranye bakigumira iyo ngiyo. Hari umugendanya rubanje avuga ngo turabatora ngo bakigumira iyo mubiri. Ubu umudepite twifuza ufite imodoka n'amazu dushaka umudepite tuzato uzageza akaswegera akadusanga mu makaritsiye aho dutuye akamenya aho dufite akamenya abantu uko bagenda baba babaye kuko ni intumwa ya rubanda ubundi twe niko tubitse. Izo ni intumwa zacu zigomba kuzagomba kuya zituvuganira mu hantu henshi ntiyabasanze nk'ikiraro cyasenyutse, umuturage nze asenyutse, umuturage urenganywa bakamurenganura aho bidashobotse bakamuvuganira. Izo ni intumwa zacu zigomba kuyazituvuganira aho tutakwivuganira. Niyo mpamvu nayo ndi gusaba nk'uwo uwo Libya yenda kuba amahirwe yazasohoka ku rutonde rw'abaziyamamaza nyine rw'abazahatanira kuba abadepite, azaharanire ko ataba igisebo nka bagenzi, kuko hari abo tuzi bari bamaze iminsi abantu barangije, hari n'ubwo bamwe banarangije umuturage atazi ngo umudepite runaka asute, ahubwo bazaharanire ko bazahindura ibyo abandi batakuze, bazahindure, ndabizi benshi baranyumva muri bo muri abo bashaka kuzaba abadepite, bazaharanire guhindura ibyo bagenzi batahinduye, niba bagenzi hari ibyo babona bakozeho bitagenze neza, kuko nyakubahwa perezida wa repubulika yarimo avuga ko bigumira mu biro, bahindure sisiteme yo kuguma mu biro, bajye baza batwegere dukorane rwose, kuko ubuyobozi bwegereje abaturage mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bibaza n'isi yose irabizi. Murakoze cyane rero, ntabwo nabize ko nakuze abantu bakunda ijwi rya Amerika bari hari kukinura bahakorera, harimo uwitwa Hamurenge Adrien n'uwitwa Diodone na Diane na Munyeshema Thomas kabisa, mu bakunze cyane bakorera muri Top Sec.
Twizere ko bakumvise niba bakunda ijwi rya Amerika, ubwo ngubwo bari ku murongo natwe uzaba dusohoreza.
Radio akaradio kabo gahora ku gutwi iyo saa kumi zungura twafunguye twese Kigali,
ubwo barakumvise rero, nsengarire ko bashuhuje.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Yego, namwe urakoze kutwifuriza. Nuko rero Lydia nsengayire na Vincent mukanya wavugaga ati abadepite turabatora barangiza tugahura nabo mu gihe cyo kubatora, ariko cyangwa se ku mpapuro ntitwongere kubabona iwacu. Undi witwa Chris Mutage ntabwo ariko tubwe tubashije kubona telefoni ye nawe ngo tumuhamagare tumuhe umwanya asobanurire igitekerezo cye. Yavuze ati abadepite tubitezeho abadepite ngo tubitezeho kudukandamiza, kuturandurira imyaka, kutubuza uburenganzira bwo gukora ibyacu mu bwigenge n'ibindi n'ibindi. Ibi biragaragaza ko hari aho atishimiye abadepite yatoye. Undi witwa Tendawema Emi ati tubitezeho gutora amategeko adafite icyo amariye umuturage, kuko usanga nayo batora ari umurimbo gusa. Cyakora icyo mbemerera ni kimwe, iyo umuntu yibye leta ntabwo yitwa umujura, yitwa uwakoze amakosa mu kazi. Urumva rero aba depute bafite ibyo abantu babanenga, ari byo umuntu ashobora guheraho yenda akavuga ati mwebwe mubamo bimenyekare, nk'uko wabitubwiraga uti hari amakosa ashobora kuba yarakozwe agenda akosorwa, wowe wabivugaho iki? Ibyo aba bakunzi b'ijwi ry'Amerika batubwiye n'ibyo batwandikiye.
Murakoze cyane. Nk'uko bakomeje bagenda babigarukaho, ngo nanjye ndabivuga uko mbibona, kuko wenda nubwo biba bitaragezweho 100%, mu by'ukuri koko nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akangurira buri muyobozi gutanga serivisi nziza, yaba ari ku badepite cyangwa n'abandi, umuyobozi akegera uwo ayoboye bakunga ubumwe, kuko iterambere tugezemo riba rigomba kugira ngo umuturage arigiremo uruhare rufatika, kuko ibikorwa ibimukorerwa agomba kubigiramo uruhare, niho anashobora kubisigasira. Niba umuntu bamwubakiye bakamushyira ku mudugudu w'icyitegererezo cyangwa se namwubakiye inzu atayegeraga, iyo atabigizemo uruhare aba yumva yuko bya bintu hari n'ibisenyuka babandi babimukoreye bazongera bakagaruka bakabimukorera. Ndabivugira yuko hirya no hino njya mbona abadepite bagiye mu bukangurambaga runaka bakumva ibibazo by'abantu bakabishyikiriza ababishinzwe bakabikemura, hari ibibazo byinshi bajya bakira. Noneho wenda imbogamizi n'abantu bavuga bati abadepite ntidukunda kubabona, ubundi igihe cyo kwiyamamaza bitandukanye n'igihe cyo gukora, wenda henshi na henshi tubona abantu batanze ibibazo bakaza mu nteko z'abaturage, ngo rero ku ruhande rumwe rwa urwo badepite cyangwa se n'urwo abo bazaba bahagarariye mu gufatanya, kuko ntabwo ya mihigo yose bahiga cyangwa se n'ibyo bemerera abantu ntabwo babigeraho bonyine badafa twese tutafatanyije.
Reka twakire na Uwamahoro. Uwamahoro uranyumva?
Ndabumva.
Yewe urahagana he?
Yewe ndi mu gihugu cy'u Burundi.
Ahagana hehe?
Mu ntara ya Bururi.
Yewe
nanone nk'abadepite kuko twebwe turabatora bakiza kwiyamamaza bakatubwira imigambi yabo ibyo bagiye kuzofasha abanyagihugu bato bato. Waheza kubatora dusubire kubabona bagatabagenda bakicarira unama nshingamateka bakaza barironka ry'amafaranga kamenga na kazi baba bagiye gukora harundura bagatabaza baratora amategeko aho atote umunyagihugu nyine bavuga yuko bagiye kuvugira umunyagihugu mutoya ntawe bakimuvugira umunyagihugu mutoya ugahura aguma agira ingaruka mbi zivanye nabo bacinga amateka bato baratora amategeko nko gutora amategeko amusingi ugatora amategeko abakingira bo nyine gusa.
None urashaka kuvuga iki? Urashaka kuvuga icyo uvuga amategeko atoteza umuturage? Duha urugero rw'itegeko bashobora gutora kandi bashaka barebera ari abadepite barebera abaturage igihugu kiba gishaka intego yo guteza imbere abaturage hanyuma bagatora batora amategeko gute atoteza umuturage.
Nini Burundi hari amategeko menshi bashinga amateka batora ugahura umwenegihugu riza rimukora ko.
Waduha nk'urugero rw'icyo wabonye batoye nk'itegeko riza rikora ku muturage?
Nk'itegeko rero nk'amategeko menshi yagiye ara nk'itegeko rijyanye n'intuze nyine bya referendumu zaheruka kuba urabona nyine Burundi ntibabihurizaho
ibyo byo birasanzwe ariko kudahuriza ku ni nacyo gituma ne n'ibihugu bitera imbere bigomba ntabwo ari ngombwa kuvuga rumwe buri gihe ugomba kugira ukwereka ati hariya nyamara byagombye kugenda gutya ariko nanone mu mahoro
mu mahoro mugabo ugiye kuraba bashinga amateka ni yerema w'indindani ntibaharanira agateka k'umunyagihugu ahubwo bashira imbere inyungu zabo.
None se urashaka guhamya ko abashinga amateka bose bakorera inyungu zabo badakorera inyungu za rubanda?
Hariho bamwe bavuga ukuri baharanira agateka k'umunyagihugu. Mbese ni kubera iki iyo duhugiye kubatora badasubira kugaruka mu gihugu badasubira kugaruka mu baturage babo bati ingorane babafise babatura ibibazo? Na jyewe ndamaze nko kuva n'uyu mushingamateka ati ndabona umushingamateka aza nko kugacimbiri kanaka cyangwa ku mutumba kanaka bati ingorane z'umunyagihugu iyo bafise icyo yo mutura.
Icyo ni ikibazo cyakomeje kugarukwaho.
Kandi n'ibi bice by'abadamu bijya bice 30 babaha bijya bice amfite mbona bikwiye
birakwiye
kubera
cyangwa byakongerwa
kubera ugiye kuraba abantu b'abapfasoni igaki bakunda kuba decisive mu gufata ingingo bakunda guhura kenshi bakoresha
bagira gute
kunda guhura kenshi bakoreshwa niba badesidise yo gufata ingingo bo bifatira ingingo bwabo nyine
n'abagore gusa cyangwa ni abadepite bose kuki bishyira ku bagore
tugiye nko kuraba kuri Cote Femme kunda guhura kenshi afite badafata ingingo ngo bagyume ko bagire n'ukunda guhura kenshi ingingo bagiye barafata baba bazitegetswe n'abandi bantu.
Ubwirwa ni iki niba bazitegetswe n'abantu se w'amahoro?
Kuko hariho n'ingingo zimwe ntirwe ndatanga ubururero ku mpamvu z'umutekano notanga nk'ubururero nkabwishe rero ikihari cyo nubahanura ni uko baje kwiyamamaza ashire mu ngiro izo bemerera abanyagihugu bareke kwicara mu nama nshinga amateka ahubwo baje mu banyagihugu aba bazingorane bafise
ye urakoze kubahwitura
bashike kugacimbira kariko kose babaza umunyagihugu ikintu yo ikintu bo mufasha bo muterera kugira kumbure aje mu bukene abarimo
ese nta mbere yuko nkurekura ubashije nko kubibwirira nubwo turimo kuganira ku byerekeranye n'amatora y'abadepite mu Rwanda ubifuje kubwira abadepite bo mu Burundi nkaho ngaho ibururi icyo wumva bakuzanira ni igiki kikarushaho kubafasha
ibururi ikintu bo hazana na cyane cyane bakegera abakene nariga bibereye mu shomeri bakabafasha bakabashikira nk'imbere bakabarondera nk'amafinansi nk'abashoboye kugira utu asosiyasiyo babuze umutahe bakabaronderera n'udufinansi nk'amafinansi bakabaha nk'agatahe ko kuyungunganya kugira bashobore kuva mu bushomeri barimo kuko ikibazo cy'ubushomeri cyabaye ndasa kuko nk'abo tuza turaganira bamwe bavuga yuko ata mitahe bafise babura umutahe rero nk'abo bashinga amateka tuba twatuye ubu tuvugira mu mashyirahamwe atandukanye bakatubaratuzanira imfashanyo bakatwigisha n'imigambi yo kwiyungunganya yo guteza imbere y'ukuntu twokwiteza imbere
ye reka ngushimire cyane rero w'amahoro urakoze cyane kukurikira radiyo Ijwi rya Amerika no gutanga ibitekerezo byawe
nakoze kumpamagara nkaba ndabashimiye
urakoze ugira ibihe byiza Didi
Karame
niki wabwira w'amahoro muri makeya mbere yuko dukomeza
w'amahoro rero ndamuhumuriza kuko tugendeye ku bunararibonye dufite hano mu Rwanda uko ibintu bigenda byafunza ngo umuntu inshingano ntabwo zihagazemo neza agakurirwaho icyizere ntekereza yuko abantu ubu ngubu bafite gahunda yo kuzahagarira abanyarwanda abenshi baranatojwe ni intore bafite indangagaciro zishingiye ku muco nyarwanda bashishikajwe no kugera ikirenge mu cya nyakubahwa perezida wa repubulika noneho ikindi namubwira tujya tubona amatora y'umukuru w'igihugu akitabirwa cyane noneho by'ibibazo ntabwo aribo bonyine hirya no hino usanga bavuga bati abadepite turabatora duheruka tubatora ariko nyuma yaho ntitubabone ku ruhande rumwe wenda ntabwo navuga yuko ibyo bavuga ko babigarutseho kenshi babeshya ariko ntabwo ari uko bose batagera kuba bahagarariye ijana ku ijana hari ababikora kandi hari n'uburyo babikoramo mu buryo butandukanye kuko buriya abadepite bafite n'inshingano zitandukanye hari abari mu bijyanye n'ubukungu abandi bita ku nshingano zijyanye n'imibereho myiza imiyoborere myiza niba haramutwabonye amaposte de sante tugereranyije nayo yari ahari mbere y'imyaka itanu abadepite bataratorwa cyangwa se n'imihanda n'amazi meza n'amashanyarazi hari ubuvugizi bakoze uko buri kose ariko ni urugendo ibyo bakoze rero numva twabibashimira ariko n'abazatorwa nabo bakumva nyine ibyabaye kuri bagenzi babo bagakosora kugira ngo uko kunengwa kutazakomeza kubaho ariko numva hari icyizere dukurikije impanuro duhora duhabwa n'umukuru w'igihugu ndetse n'ibyo duhora tubwirwa n'abaturage dushaka guhagarara ntitugire amahirwe kubahagararira
Radiyo Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga reka twakire na Desire wiriwe urahagana he
ndi Bujumbura mu Burundi
icyo ushaka kubaza cyangwa se gutanga igitekerezo mwanya ni wawe
yego murakoze bwa mbere kamanga ngo ukipe rya Amerika ko mwamwe twitwaraga kandi mukaduha no kanya urugero rushikiza ibyumviro
urakoze cyane
ama ubwa kabiri turakenguruka ko mutunganya ibiganiro nk'ibi nk'ino cyasha nk'iki uno munsi kivuga urwego rw'abashyirwa n'amashinga amateka muri rusange urwego n'amashinga amateka urwego ruhambaye mu buzima bw'igihugu mu cyane n'ibikorwa bya politike ariko tuko turaraba mu bihugu byo muri Afurika muri rusange no mu Burundi mu kubyimwiharizo cyangwa mu Rwanda usanga abashinga mateka batogwa ugera ukumba ariko aratogwa tukaja kubatora tujyohewe duhimbawe mugabo igihe bamadoshwa muri byo byicaro uraraba ahanini inyugo ariko barungura igihugu gasanga zakugora gutahura kuko no munsi usanga byinshi barangura ari baha uburushobo bwabo uko birabanje kumba kuri umushinga mateka yaratowe n'umwene gihugu akagutora afite igihe kugira ngo nze kugenda gukingira inyungu z'igihugu uri rusange n'inzu wagutoye kubwimwe hariko mbaga gasanga nibo nyine ubwabo bashiraho amategeko bwa mbere acinyiza umwe n'igihugu yamushizeho ugasanga abo bikorwa batonganya n'ibikorwa byo kuronda inyungu zabo ugasanga kandi inamashinga mateka ntibigishobora gukoresha gukora ngo ikore yisanzuye kuko usanga kora ko abantu benshi babayinjemo bavuga mu migambwe usanga ibikorwa byose barangura ari ibikorwa by'uwo mugambwe uwo barashize ku rutonde iyo rero bishitse baca bibagirwa ko babwiza ko batorewe igihugu
none se Desire igihugu ntikiba kiyobowe se n'uwo mugambwe uri ku butegetsi ni uwo mugambwe utanga icyerekezo hanyuma n'abashinzwe rero kurebera abaturage cyangwa se kubavugira bakajyana muri iyo ntumbero
yego umugambwe uri ku butegetsi washyizeho plan y'inyenyeri zokora mugabo hari igihe ushaka gusanga amaplan bashyizeho hariho intumbero usanga hari intumbero zitaza guteza imbere umunyagihugu mugabe nawe uri mushinga amateka kubona kuba watowe kugira ngo utegere umunyagihugu hari ibyo winyanyura ariko no munsi mu nama nshinga amateka zimwe zimwe aho ukuntu usanga batira amategeko batisanzuye nka bijya usanga bakora byo kudunza urutoki bari mu nama nshinga amateka atari vote secret donc gutora mu ibanga hajya rero kubera ko arigihe wababonye ko umugambwe wazanye iryo tegeko abatuze mu mugambwe kuva umugabo agasanga iryo tegeko ni ibi rirashobora korora ubuzima bw'abanyagihugu muri kazoza bwakora ko bizanywe n'umugambwe wavuyemo kora bategetse kandi gutora udugije urutoki hamwe wo byanka uwo munsi rero rari ugize ibibazo ariko icyo kwa umugambwe ku gutinya rero gutakaza ikibanza ufise wasanga uratoye itegeko nawe nyine ubwawe usanga rigara akaryonona umwenegihugu rero mbuga ni icyo gukorwa nuko mu gushyiraho demokarasi imeze neza mu gihugu ubaho bwa mbere kumenya ko iyo umuntu atowe adatowe kubera ko atorewe umugambwe amaze gushyika mu mabanga yatorewe yitamenye ko atorewe igihugu cyose hariho inyungu zimwe kuko nshyashya ntibaza kuba tubwirwa kujya mu byibiremo bya politiki hariho inyungu zimwe z'umugambwe ubu ku rundi ruhande hakaba hariho izindi nyungu ziboneka izo nyungu zose zigateranywa bakabigaragara ko zijya muri rusange kugira ngo abenegihugu bose babe bafatwa kumwe hama ku bijyanye n'abakenyezi bajya mu nama nshinga amateka ni byiza cyane cyane mu zindi nzego z'igihugu ni byiza cyane ku rwego rw'abatutsi kwicana mugabo ugiye kuraba uno munsi hari ibihugu bimwe nka Liberia yarabaye neza kandi yatwawe n'umukenyezi turibuka kahise kayo n'ingene uno munsi ujya umukenyezi yitwaye muri iyi minsi yarani n'ubatake akibandanya nyine igihugu cyagiye atera imbere musanze w'uburongozi
abagore barashoboye rega ntabagore barashoboye icyo umugabo ashoboye n'umugore
cy'umuntu uburongozi bwiza buturuka ku ntumbero nziza uwo muntu agiye muri ubwo burongozi abafite washobora kwitwa umugabo ugasanga ntushobora guteza imbere igihugu mwe wakwitwa umugore ugasanga urashoboye nk'uno munsi umushikiranganji w'indero mu Burundi ni umukenyezi uretse gusa ko bamwe n'abandi babona umenya ingingo ariko arafata bagacinyiza ariko urabona neza ko mu myaka twari tumaze twumva ngo ni ishure shingiro hari ibintu ariko aragarukana byotuma indero igomba gusora ku murongo kakahise abanyeshuri bakiga dufise ubumenyi bukwiye nawe rero intumbero umuntu aba afise mu mutima ntiraba igitsina cyo kugira ngo ateze imbere igihugu rero abakenyezi bibaye ngombwa mbere jyewe mbere mugani bubana baduhuza 50 kwica nawe nyine bakerekana ingufu zabo bafite murakoze
urakoze cyane rwose Desire urakoze ndagushimiye kandi kuba unashyigikiye n'abagore kuko icyo buri wese umuntu ntabwo ashobora gusa kubera ko ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore buri wese afite ubushobozi Imana yamuhaye
ego hanyuma nasozera ndabasaba ko mwobwira abayobozi b'ijwi rya Amerika burya rirafite akamaro kanini ijwi rya Amerika mu Burundi kuko hariho byinshi bibura umunsi usanga tudashaka kumenya mugabo mubabwira kugira ngo dusubire kurumba isi ya 2020 FM tukareba gucana kwitwikira mwamuremye kuri shortwave bakagira icyo bakoze burya je ndakunze kuvuga mu Kirundi nti igice kirakurira mu babaji ururimi rurakurira amenyo mu gihe hanze inzira yimwoca mu hindi mbwa kugira ngo tuzo turumva ibiko biraba mu gihugu na cyane cyane mu dutatanzwe amaradi usanga atisandura murakoze
none se Desire uwo mugani uciye niba ari umugani ntabwo usaba ntabwo umuntu ashobora kusobanukirwa buri wese ngo igice kirakurira mu menyo
mu babaji
mu babaji ushatse kuvuga
Ushatse kuvuga ushatse kuvuga ko nyigihe nshatse kuba wigiye bo banga babangiza ko mutari ko uri ko muravuga ibiba bikobera mu gihugu mwokoresha izindi nzira mugabo tukaronka makuru
ariko icyo wifuza ariko nuko imirongo ya FM yakongera igakora
yiga murashaka gukoresha ubuhinga bwose bushoboka kandi mugasura mukavugana nabo yega mugasura gusamira kuri FM
ubwo namwe nuko dukorera ubuvugizi mukumvikanisha ko mikeneye
yego
urakoze cyane
mugire ibihe byiza kuri ijya Amerika
yego nawe na hanyuma Lydia
karamese
uyu mu vandimwe Desire mu Burundi avuze byinshi yongera garuka kuri kirya kintu cyo kutabona abadepute no kutorwa gutora amategeko ati umuntu yagombye kumenya ko atorewe inyungu z'igihugu cyose atari inyungu z'umugambwe uvuga inyungu z'ishyaka akongeraho nibyerekeye gutora mwibanga ati iyo utoyishyize urutoki hejuru ubushobora kutakaza umwanya wawe uramutse utoye ibyo ishyaka rya urimo cyangwa se riri ku buyobozi ryasabye ati bishobora kukugiraho ingaruka urabivugaho iki
Rakoze cyane wenda icyo arimo kuza kugarukaho cyane turanamushimira atanze ibitekerezo byiza tunamushimire ni icyo yaravuze nubwo abagore mu Rwanda bagenerwa by'umwihariko iriya myanya 30% ariko ntibabahejwe no mu yindi myanya yaba muri iriya myanya 53 igenewe amashyaka naho baba bafite uburenganzira bwo gutanga amakandidatire bakiyamamaza hanyuma icyo yaravuze yuko abadepite bakagombye kwegera abaturage bakabakorera ubuvugizi bazi ibibazo bafite rwose ni inshingano z'umuntu watanze ijwi rye cyangwa umuturage muri rusange kwishyuza ba badepite yatowe kuko nibo baba batorewe baba batoye kugira ngo bavugire ba bantu ni inshingano ze rero gukora ibyo bamutumye abonye atabikora agomba kubimwishyuza atabikoze nawe abamufashije kugira ngo yuzuze inshingano ze neza nakomeje mbivugaho rero yuko kugira ngo umuntu yuzuze inshingano ze by'umwihariko abagore tunasezeranirwa yuko umudepite umugore uzaharanira gutanga kandidatire ye cyangwa se akagira amahirwe yo kuba depite n'abandi bagore ko umuntu kuba agiye kuba umuyobozi ntibivuze yuko hari icyo abarushije abandi cyane ahubwo akomeza gufashwa na ba bandi n'ubundi bamuhaye amajwi bamufitiye icyizere bakamubwira ati nyamuneka hariya hakenewe iki hariya hakenewe iki ariko nawe agacisha makeya agaca bugufi akumvira ba bandi kuko bamuhaye amajwi
wavuze ko abantu bazakora bazabasha nk'abazajya kuri liste batojwe ari abantu bazi
intore
ubunyangamugayo
yes.
Abo bantu batozwa no kwegera abaturage ese umuturage aramutse abonye hari ikintu kitagenda akabona ko umudepite atabasanga hari uburyo yamugeraho akamubwira ati hano dufite ibibazo bashobora kubandikira nubwo utari wajyamo muratozwa nko kuba mwakorana n'abaturage gute
rwose ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu mu Rwanda hari itorero ry'igihugu kugeza ku rwego rw'umudugudu hari icyerekezo cy'uko dushaka yuko itorero ry'umudugudu noneho itorero rigera mu muryango bwa butore butuma rero noneho bwa bumwe kera abanyarwanda bari bafite abakoloni bataraza mu Rwanda bwongera bugatuma na wa wundi wumva ngo ni honorable ni depite ibyo byo kuba honorable ababishyize ku ruhande aho bakaba honorable bitewe n'icyo yasoreye abanyarwanda noneho icyo wari ubashije cyo kuvuga ngo se hari uburyo umuntu yageraho yatanga ubutumwa akamubwira ati ibi ngibi mukosora aha ngaha cyangwa se mukore ubuvugizi aha ngaha leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwose bushoboka yuko ikibazo kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'igihugu
hari umurongo hari yuko ahantu babona bitagenda bahita bakoresha kuri uwo murongo hanyuma icyo kibazo kigahita kigera aho kigomba kugera bakabwira abantu bakagikosora. Niba ujya wumva hirya no hino ukumva ngo uyu muyobozi ntakiri umuyobozi kubera ko hari ibyo abaturage bamugiriye icyizere bamunenze ubona yuko adashoboye gukomeza muri iyo nzira cyangwa se na bya bindi bakomeje bavuga ngo umuntu agatorwa akareba inyungu ze ntabwo ari cyo cyerekezo basaba perezida wa repubulika ashaka ko tugendamo ahubwo ni ukubanza gutanga serivisi nziza ku bantu umuntu aba ahagarariye hanyuma inyungu zindi zikaza nyuma.
Turakomeza mu kanya tuganira kuri ibi byerekeranye n'abadepite n'uruhare rwabo ndetse akamaro bamariye abaturage kugira ngo babateze imbere cyane cyane amajyambere y'icyaro.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi ry'Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga twongere duha umwanya abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Irakoze, turi kumwe.
Mwiriwe munyamakuru.
Mwiriwe neza, urahagana he?
Nda Kampala, Uganda.
Urakoze cyane kudukurikira uri hakurya y'amazi.
Yego, murakoze cyane ko mu murongo hama endera mu kigero n'ubutumire.
Narakumva. Hama
ikiganiro nagikurikiranye yishi basa n'ababikuze abatangiye imbere yanje ariko jewe ikintu nagomba kuvuga cy'umwihariko ndashima ko urwego rw'abashinga amateka ruhaba mu gihugu ariko nta icyo negura cyane nuko abashinga amateka cya mbere bafise imishahara miremire cyane minini cyane bakagira uburusho buniniya cyane ntibariha icyo nakwita ikori cyangwa itagisi icyo we nkavuga nti bafise amavantaje cyangwa bafise ibintu byinshi basumbije abandi bene igihugu bituma hatera imbere abantu bamwe abandi bagasubira inyuma uko nk'akandi karoro umunyamakuru cyose ntahura ukuntu shaka umushinga amateka ro nk'ibyo byose agaca naho yoja hanze akimporta nk'ibintu cyangwa akazana nk'ibintu by'urudandazwa ntabiri hirikori kiri nkavuga ni iyo ngingo uraba bakayisubiramo kituma mu Burundi ko bimeze sinzi ko mu Rwanda ariko bimeze ariko mu Burundi nuko kigira kandi nsa n'unegura ntahuriza ko cyane nuko ashobora kuba ari n'umushinga amateka ugasanga akise ikindi posta ikindi kandi kazi ka leta hemegwamo amahera
akaba ari umudepite akora n'akandi kazi
ego akora n'akandi kazi ko muri leta ugasanga ahembwa amafaranga menshi hariho abantu bashomereye hari abantu bari mu bukene hari abantu bafise imishahara itisununuye navuga nti kibora bakagira icyo bita arumara bakarumaniza
gusaranganya kugira ngo bamwe batabadasumba abandi cyane abandi nta namba bafite
n'icyo gihe nashaka n'icyo nanegura ko n'amashinga amateka nayo ubundi basanzwe byari ibintu byiza ko baserukira n'abene igihugu ariko ikintu kigira kabiri nacyo nyine negura hariho abaca bigira mu gisagara akazogaruka nk'uko abandi babivuze hegereje icyo bita kampanye
icyo gihe ariko namwe mushobora kutongera kumutora niba mwaramutoye ntimumubone mukamubona yongeye kongera kuza kwiyamamaza ku yindi nshuro ya kabiri kuki se mwamutora kandi ibyo mwamutumye atarabikoze
icyo oye munyamakuru uko i Burundi batora abadepite mu Rwanda bagira icyo bita urutonde rwugaye ni kuvuga bamushizemo naho mutaba mumukunda bakamushira kuri liste nibagira nka gatatu cyangwa kane cyangwa gatanu hama uwo mugambwe muri iyo ntara ugacuronka nk'abadepute nka 10 cyangwa 8 ariko ariko kuri ya liste nta ubashe mwene gihugu abafite bwo kumukura cyangwa kutamutora
aba nuko bako ntatora noneho nukwemeza
no ibara ndoni hariho icyo bita liste iva mu mugambwe ati liste iriko umwe wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu nuko uvuga rero bagiye abanyagihugu tugiye tugatora aba depute hama ugasanga mu ntara yari igenewe kwironka nk'aba depute 10 ugasanga barosa amatwi y'aba depute 9 umwe mujashaka agira nka kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane nta bubasha bwo kumukura seni igize bwo kuvuga ngo uyu muntu ntajyamo kandi umugambwe wamutanze
ariko icyo navugaga ni uko umugambwe babahaye abo bakandida kugira ngo muhitemo ari byo matora
ibyo urazi demokarasi yo muri Afurika ibyo biragoye ku munyagihugu yongera akavuga ngo ujya mu depute mushaka utazi imbo bisunze kugira bamushyire kuri liste umugambwe wisunze
ndumva ari ikibazo gikomeye
ni ikibazo cyane ni uko niko bica bigenda nayo ubundi yaba twatera umudepite ku izina harimo benshi tubasanga banashyikiriwe banatowe
burya ubwo keretse hari tubonye umuntu wa impuguke yadusobanurira uburyo abo ngabo baba batoranyijwe
yego nicyo kintu muze mukitonderere impuguke nk'aba bantu bigeze kuba bakuru b'ibihugu cyangwa abantu babaye bashyikiranganye bakomeye bashivaze baduha umuco ukuntu bisunze kugira ngo icyo bita lise broke bayigire uko bayipange gutyo
urakoze cyane irakoze mukomeze kugira ibihe byiza aho ngaho muri Uganda
yego murakoze
Didi uravuga iki kuri ibi bitekerezo cyangwa se ibibazo irakoze yibaza
irakoze hari ibyo yibazaga avuga ngo hari urutonde ntakuko ariho ruhari ariko ndavugira mu Rwanda nkurikije ibyo mbona harimo ba badepite nyine 53 bagomba guturuka mu mitwe ya politike nabo bariyamamaza kujya gutora mu Rwanda umuntu ntabwo atora umuntu ngo nuko amuzi ngo nuko abona ngo afite ubushobozi runaka ahubwo atora umudepite akurikije imigabo n'imigambi yagejeje ku banyarwanda ashaka guhagararira yaravuze rero ntabwo ndabibona kereka niba biri muri Uganda n'ahubwo habaho kubikurikirana akareba uko bimeze
ubu nzavugaga ibyo mu Burundi
mu
Burundi
noneho iyaza ari uko nk'uko mu Rwanda bimeze ntabwo ziriya ari amabwiriza yose kuvuga ngo ujye kuzana kandidatire dosiye iba yujuje ibi n'ibi n'ibi umuntu ajye kuzana ibigaragaza yuko koko ari inyangamugayo n'ibindi hakabaho n'igihe cyo gusuzuma dosiye ntabwo byakabaye bibaye hari urutonde hari abantu runaka bazaba abadepite ahubwo mu matora yo mu Rwanda akorwa mu mucyo no mu bwisanzure umuntu bakamutora bakurikije koko uko bumvise imigabo n'imigambi ye afite hanyuma yazaba ikiba gisigaye ni uko yakoko kazagendera mu cyerekezo cy'igihugu afatanyije na bagenzi be kuko umuntu ntabwo yabigeraho ku giti cye atabigezeho ni uburenganzira bw'abamutoye kuvuga yuko uriya muntu koko adashoboye hanyuma ababifitiye ubushobozi akareba ukuntu bigenda hakajyaho n'umuntu koko ufitiye abantu akamaro
reka ngushimire cyane rero rwose Lydia Mutuyimana wifuza kuba umukandida mu matora y'abadepite mu bazabahagarariye abagore mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ndagushimiye cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo
ndakoze nami
tukwifurije kandi amahirwe yo kuzagera kuri iyo ntego yawe mwakoze namwe nshuti mwari muduteze amatwi aha niho ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi tugisoreje tukaba tubashimiye mwese abaduhaye inama n'ibitekerezo n'ababajije ngashimira Patrick wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wakiriye telefone zanyu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda.